etala lyange mu nzikiza siri kusula siri kwabulira
Yeah, yeah.